Visa, ewa mucha lomas. Corona bini ya Honda, bini inusiza. Ewa mucha lomachi. Africa yungu wa mnegu minaya. Africa yungu wa mnegu unia. Africa yungu wa mnegu minaya.
Jazipra on the beat.
Mawinju leme winjia watoma kwenyu binu. Ubenegu dhanu tubado corona virus. Waita dimu kwede watoma kwenyu binu. Ubenegu dhanu tubado corona virus.
The ministry has put out the do's and the don'ts. We think we can really defeat this disease. It will not take long if we all do the necessary things.
That was His Excellency Yoweri Kaguta Museveni for COVID-19 or coronavirus. Yesterday 15, Machuma Macha. We sing to sensitize people, but not only to make money. 15 pairs.
Toma kwenyu binu ubenegu dhanu tubado coronavirus. Waita dimu kwede toma kwenyu binu ubenegu dhanu tubado coronavirus. Coronavirus. Corona binu iya onda binu imusiza ewangu chalomba. Corona binu iya onda binu imusiza ewangu chalomba chi. Leo mwashere tenene.